linjila bana matta windiridum faslu no gas e joweta tabol yo bawo nyande sitorde wato nyande alat subaha maryama mo magdala e maryama goddo ngari largo yenande law dimbande lesdi maunde wadi malaikaji jawmira wari diga asama talli hayrende be mabbirno yenande go o jodi do mare o do yayna bana maere limche mako bo daneje bana mali malloje nde aino be ngiimo be kultori masin be ndiwtori be lati bana maybe malaikaji wi rewbe
ta kultore onon kam ngammi andi on don dabbita yesu mo be bilino do leggal gafaga o wala do o ummiti diga mayde bana o wino ngare ndare do kure o walino njehe law mbi'e pukara en mako o ummiti diga mayde o artan on yahugo lesdi galili on gi'an mo haton min yecci on dum
rewbe dilli be jawal berde mabbe kewi kulol e seyo mango be ndoggi be njari kubaru majum ha pukara en yesu law yesu wari fotti be mabbe wi'i
jam latano on
rewbe baditimo nangi kosde mako cuji danimo nde yesu wi'ibe
ta kultore nje mbi'e derdam en be ja halisdi galili be ngi atamton
nde rewbe don dilla wobbe der soje en aynobe yenande go nje der berniwol be ngecci mawbe liman en ko latifu mawbe liman en charwotiri be dawrobe lesdi nde be narri be ndokki soje en go cede duude be mbiibe
mbi'e pokara en mako ngari jemma be gujji bandu mako sa imin donno daani to gomna nani hala ka min keptan dabare de'itingo mo min kisnan on bone fu
soje en jabi cede man mbadi bana be ngecci be fewre majum sankiti chaka yahudu en ha wargu hande
Derdam jemme
jemme ga jemme wate ala lese ko nyande kita dore na
erwo ta sono sa
jemme ga jemme wate ala lese ko nyande kita dore na
erwo da kisno wo
jemme ga jemme wate ala lese ko nyande kita dore na erwo
o arti e
jemme ga jemme wate ala lese ko nyande kita dore na
Yeso wara
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
entin goma
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
ase yutu
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
abada
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
Asiu tutu
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
Nde almasio
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
Halleluya
jeme gazina walde ala lese bo nyande gita dorena erwo
To pukara zappo e go on dilli ales di galili ha to ndire nde yeso wi inobe nde be ngiimo be cuji danimo wobbe mabbe cheki na dum kanko yeso badi tibe wi
bawde ha asama e do lesdi fu ndokkama yam dille ha yimi ummatoji fu on bada be pukaren am on ngiobe ngiom baptisma be inde babirawo e biddo e ruhu cenido andinebe ha be tokko ko mi umru on fu ande mi wondan be modo nyadle fu hayoto timode duniyaru